asawera sappoyna lewru décembre hitande 2024 sakraɓe heeɗiɓe to gonɗom heɗade heeyude amen ɗiɗe leydi e mangal muɗum fo min calmini om sanne bisimilla moɗom e heɗade actujeune amen ñalama hannde o mi wondiɗo e Ousmane Ñaliboly. Ñaliboly, hono ñallirɗa?
Ñaliboly,
ɗum ko jogatɗa sakraɓe hannde sembe kabaruji ɗi?
E yontere keƴanade haɓɓugol e yurkuyirkuji sukaɓe jokalɓe ardinama do haɓɓugol e majjun e hello noddirte mini maggo hannden e kalal haala ko noddirte e collagène e yoɗɗun safareji ɗi haɓuɓe rewɓe korsini sanne tawene dotre ene coltivide eɗen waɗa kutteji dow cellal ko fawi dow kabaru fina tawa en kala haala bala e ko UNESCO watti dow e yuɓɓo inde fi fina tawa suudu Baba.
Ñaliboly, yontere kertanade wadde imma daraji fa haɓa yurku yurku min goni muɗum.
Noon jahati golleji muɗum ko puɗɗi jeena e lewru décembre ndu. Sisili, moɓe cuuɓi hikka gollidinde e sukaɓe jokkolɓe dow haɓugol e jiɓuji jangguinde ndimaku ko janggo fanda muɗum. Yalla sukaɓe jokkolɓe ana kollita, yalla ana gatta koyɗe muɓen dow haɓude e majjun ley hen. En latti ko woni hakkillaji sukaɓe jokkolɓe yogaɓe dow e golleji ɗi baale kumuniɗe haɓoji jiɓuji gatta e hakkillo maɓɓe. Ɗum woni tiɗallaji gonɗi dow majjun faɓɓidere ene famke ɗen Oumar Waygal e Mumin Sendebu.
Yimɓe no wonɓe ley leydi ndi sa ƴeewile temedere fo capanɗe jeegom ɓe a tawan yoɓe hayeɓe noon fa leydi yaara yesso. Wajibe sina hayeɓe jangguine. Ɗum waɗi so wattu joni o pelle kewɗe gonɗe ley leydi nana gondi e famminde sukaɓe kono ayiri banggal laaɓal fesotawma ko heewi sukaɓe kollitide andana ɗeɗo pelle hunde keɓɓen sukaɓe koɓe cifi dow hen.
Wala ko andanmi kabaru fedde haɓoɓe yurku yurku e hakkille an kay miɗen taykita joni nafamun fedde ɗe darata ko e dande mun saaɓe min taykitay wayltere fo feysoɓe ɓe golla wala komi andani
ɗum. Hokkude ɓeɗo hayeɓe hakkillaji yoɗum immadaraji koɓe gondi e wadde misala kanko noddirte Alhaji Touré laamiɗo fedde noddirte association Audas Libre Afrique Mali.
So wattu joni kala homo fo marti kabaru yurku yurku iɗum holi tawide fedde ɗe ana wondi e gollude wayltere seeɗa seeɗa waɗete ɗiɗo
ɓalla ɗo waytere tag. Miccitoɗen wiide kanko ministre kumiɗo kabar sariyaji ley leydi meɗen ndi Mamadou Kassogué Sisili mo wi ko suɓa hitande hikka nde no laaɓal hani waɗirde yalla caɗele sukaɓe jokkolɓe ana ɓuyto ɓe ƴeyalono ɓe kani haɓirde e yurku yurku kono ayiri banggal jande no jande hani heɓirede kañe laamu lobbo. Sakiraɓe, oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu ɗo ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook naɗo compte X mo noddirtano Twitter. Golleji pawi ɗi e balɗe sappo e jeegom kertanaɗo wadde immadaraji fa haɓa yanugoji gattiɗi fewde e rewɓe ka timmila yontere nde.
Noon jaadi ɗo bamako ɗo sukaɓe jokkolɓe yoggaɓe ana hakkillo e muɓɓen ɗi immadaraji laatake sababu fa yimɓe kollite dow sakkogoji torraji gattiɗi fewde e rewɓe. Ennoon fa huyene du hono torraɓe kollita waɗoɓe torraji dow muɓɓen. Ennoon ka fuu e tawede holitama wiide sukaɓe jokkolɓe yogaɓe kayi fa joni kolitiɓe wala fuu ko maati e dow ɗi immadaraji keɗe koɓe mbi haa oberte du faccitango Mamadou Samaseku.
Yo immadaraji laatotoɗi sababu yimɓe ele hewɓe gartana hakkillo sanne hakkeji e rewɓe. Yo hunde muɓɓinde nafan sanne rewɓe ɓe torraji gaɗa fewde mum en ɓeydade ɗum ɗumno rewɓe hewɓe torraɓe anda hono sifade dow kabaru muɗum. Min kam andana ko heewi ɗeɗo kawrte ces jours d' activisme e hakkillo am min kay ne moƴƴi sanne saabi ɗum latto sababu yimɓe ele hewɓe hoy fuɓe heɓa no seforo ɓuuri fof rewɓe ɓe. Rewɓe gontunno kuliɓe jaati woytadi torraji gaɗateɗi dow mabɓe yo alhaali yirɗo sanne to rewɓe ɓe.
Ɗum nawata e yewtere amen minimag. Le yewtere amen minimag ñalawma hannde o min kalam haala collagène ɗo woni poɗɗena ɗo pomatiji ɗi haɓuɓe rewɓe nawtorto sanne.
Noon jaati ɗum ko arande hokketeno no waɗoɓe haaro calɗi wattu joni o eɗon tawe tatteji fuu ɗo ley bitikaji produit ji cottete fa yettade yogaɓe ɗum cotta fa ley cuuɗi muɓɓen. Ɗi produit ŋaji gaddeteɗi iwde leyɗe goɗɗe yimɓe ana cuttere ɗum ɓen ni tan tawi wona dow yamirore dogotoro en rewɓe sodoɓe ɗon ana nawtoro ɗum tawen eɗen wawi wadde kutteji dow cellal muɓɓen ɗon koltiwide dogotere en fa ɓeydire eɗen faam enni ko Oumar Waygal heɓini en.
Ko ɓuuri hewde fuu ɗeɗo kuɗɗe an cotte le bitikaji ɗo produit ŋaji sottete kañe pomatiji wakkatiji a tawan ko wujjete wakkatiji a tawan yo condi wakkatiji ɗo a tawan yo ɗum poɗɗe noon. Madan nima ga Aissata Haydara yomo cottowo ɗum bamako kuraw wi ɗum soode sanne ɗum nafa du
ɗi nebanji wujjetede nanal muɗum calɗi bani aɗu jaati an haaja ɗum saabi so ɗum waɗama ɗum hokka calɗi bani aduma gaari an naato saabi jaati jomum wasa natade nayeyo na yawiri fuje nandal mudu woni kofa bani adama fu an wala lunde dum gasa fuddi ko wujade dum a boya hen sanne so yi annafa mudu
parce que c'est des produits naturels
de do kudo ko buri hewdi fu do beme ande to en jetta dum homo fu hali ko lati sababu san bama de do podde
adawbe soro cewde fe
ko buri hewde mudu fu worbe jati ko natto sabe so rewbe ana soda ti ko wujjo sa bede mire so wade dum rewbe mabbe mabbeta min jati mo min tebbo goto so do inne bani wuji faccal mudun labi fuje fu ko woni kofa makko futti ga o yi etta
aya rabbi tombe tuna ya farike pass pass
ko buri hewde de do ledde fu end kanye thailand dun iwata bamdi do na way waddudu kutteji fewde cellal neddo na kanko docteur Kouraissi Tall gollo sud hopital do no dermatologie do bomako do holliti dun way waddudu kutteji
c'est quelques années qu'on remarque
timme mati di kulleji ana ciotte le lumoji meden watti joni jamaade do an horsindo sanne sabdu moina targal bani adama hakkadu ngari fartade labu ndedu gafe goto be anda kutteji ko dun way waddude do cellal bani adama ko
des conséquences graves pour la santé
bamdi edo podden waylatal sababu so jomu heba nyaw boje na nyaw heere yawtere amem hudum sab nyalom hande o doni pourquoi o min kalam hala hudum sab neddo hana yantuna nyamaade mudum jam
ngo hakkilo alisisa ana wodi kay le afrika e jaleni kewdi kanko daraman kulibali ande fina tawa gondo to bafula beto o holliti en sababuji sakugol majun kede ko wi musa besidibe do faccita ko sita sitibe
jurte kan juve parce que ko
neddo hana nyalmitaade watti jamman sabu neddo foddo do golle mudum newirta e jile lobbe yoga ana hala jaati jamman yotti goto tan mo neddo hani sultude dum wana watti ko neddo hani nyalmitaade watti goto mo neddo hani nyalmitaade do yo nyolman sabu on watti taw yimbe ana dari e koyde mudum ana tewta huune neddo fu mo sele nyalmitaade nyamane mudum jamman ana wahibbe bala uuji dum sabe handen ko medde wakande jamare wi nyalmitaa ko jamman modda
jurte kan juve ka sababu ko fini
mi kalam hala bala mu fedde UNESCO windi e le fifina tawa adnar allan
non jati alisi seydum ka kol jimi gol jalleni kewdi le mali jey don hono xenofobe mi angabe fa yotade bobobe kanyi e leede kede ndiden hono Burkina e Côte d'Ivoire
nyalibul wonko andanda bala o horna
ay bala won holtibe wiide akan jati an hala sa fidun tan wonko hollitata wattuji yogaji don e holliti en wiide kanko noddertedo Souleymane Tarware andertedo Neba Solo pio bala Christian Dakol landire makko do facci tan Umar Baygalo
balambe kuma foka kuma
gonga jati ka kol gachi ngol no dirta bala fo ngol an hala sa mati dum fiyatan a andu do ka andi ko dum wonde halde mi fini ngol do ka kol gachi nokko mo no dirta zangara dugu yimbe le hewbe ngari kettini kam wakande abbam wurno sonanno edo pide landiki kam o holliti do wakande piyam ido gachi de ko dum wonde halde na mayde wadi na ko nande mudum na tan won bitudo on wakati do dem pammin goldo kakul plafond an hala jati
do ka fonere kede wole
una ota en birki sembe chaldi club lady mali wara wadde pide mudum competition african alam jam
le yaltugol stade malien de bamako fidan e renaissance sportive berkan le lady maroc wattu 19h e non fawi do nyaloma tatabo coupe caf stade malien kay won dido bo le pool mudon do ni gubal labe an jogi tobbe nay
ciliba ac kanyundo waran bisiminde sagrada esperanza angola nok no delta stade du 28 mars alam jango solon do jeg wakati yambe sappo e jeegom
tiagal nyalomaaji dido bo joliba ac kay wonno tiagal le groupe mudon do ni pool de to era watre woni ko joggi
nyalibul do min kaddata kabaruji amen de kikida
alisi se non jata jaram do kaddude kabaruji de kikida ko sekiral do ngondo de man fe mangal mo jooto hedaade